lalelani nonke bathandwa bakithi. Nanku umyalezo, lalelani nonke bathandwa, lalelani manje. Akekho noyedwa ozolala bafana. Umalene mkhomaze bafana.
We are tender, I'm telling you, you're in the swamp, get on it.